Hey, what a gun, kwani vipi na nene to die. Natesa bongo baka Kenya was born to shine. Tayale ini kasi ya kunyonga tie. Wapinzane mko wapi ni wazike high. Hype in this bigger card, so kongea ongea. Nyakusa mwingi toka moshi baka mbea mbea. I'm the one man, I'm in never compare. Hii ni time ya mazishi, I don't play fair. Aba yaga nipo kwenye lamani. Wakati wa vita unataka amani. Si kazi walitaka shinda na nami. Shuhuri ya wanaume wabura na kunani. Tusha kuzika, usha futika Saline mala ika story Ndo itabake flagi Tusha semika utawala uni utia
Bang bang, bang bang
Zemneli ya msha asambaya Mazisha nafanyika tunokwaya Master na wamitegu mofaya Usitingishe meza ya wakubwa ni msala Juzu wangu uko juu Kichwa ni niko fu Moyo ni niko shu Sijuta fanya jefu I'm a chief fucker Microphone doctor Takuja mtakwenda ila bado niko hapa
Zika
Wale wanotaka kutuficha
Tunawa
Zika Waza wana jipya
Masia
Sisi do my master wenye future Tajua mjue ila mtaiso mapicha
Zika.